Sanki supplier.
Vipi jamani, vipi masimeni? Tunazinkuwa kwa niaba, sinajua. Tunatesti mic, microphone mic. 1, 2, okay. Tunajaribu mic. Tuende Makweba tujaribu mic.
DJ Makweba on the beat.
Tunajaribu.
Sanki supplier.
Oho. Wow. Tuwaki hapo masimeni. Watoto Gongs, watoto Mwananyama, watoto Buguruni, miluzi kidogo masimeni.
Atuwaki baba nasma.
Mwajamani brown chess, brown chess. Botaila, botaila. Brown chess, brown chess. Botaila, botaila. Mwajamani brown chess, brown chess. Pochaneka botaila. Botaila, wema diyo brown chess. Brown chess, botaila. Teme chotaila, potandari brown chess. Brown chess, botaila. Botaila, wepandesha mwoli kama kweli unasira. Pele kama kari na boya kikose kuwa. Wepandesha mwoli kama kweli unasira. Pele kama kari na boya kikose kuwa. Wepandesha mwoli kama kweli unasira. Pele kama kari na boya kikose kuwa. Woya manezi ya kiri sangu bepe sipo ble. Sipo ble, sipo ble, sipo oho. Botaila, rock, 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 rock. Wajamani kibarida barida, kibarida barida, kibarida barida, kibarida nasema nao, kibarida barida, kibarida barida, kibarida barida, kibarida. Parusa kidogo pwana kunesie kwa, parusa kidogo pwana kunesie kwa, parusa simeni pwana kunesie kwa, parusa na gongs pwana kunesie kwa, parusa majo kidogo tusie kwa, parusa temeke pwana kunesie kwa, parusa mbagala, parusa mbagala, Wajamani wana kwa menu, pembe no menu, siyao na menu. Wana kwa menu, wana kwa menu, wana kwa menu, siyao na menu. Wana kwa wajamani siyamini madoto metu sao. Siyamini wana kwa meni sao. Siyamini masila meni sao. Siyamini wana kwa meni sao. Siyamini simeni meni sao. Siyamini wana kwa meni sao. Nashukuru sana masila kwa supporti mlonipa. Sana masila kwa supporti mloni. Akiamu kubila njini leo sige kuwa hapa. Singekuwa nasindi kutuwa dos, nasindi kukubalika. Kila kona ya mchaba kola sinasikika. Woya mchaba kola sinasikika. Sikatitama antendere ya kutubua. Siwa salao masila masila wametutuo. We masila wamet. Basi kwa rusa kidogo pembeni tusiekwa. Kwa rusa kidogo wana kunesike. Kwa mama unavuja, unavuja, unangatia, unapulisa, unavuja, unavuja, unangatia, unapulisa, unavuja. Tunajaribu mic mpya, tunajaribu 1 2 1 2. What? 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 Shemeji huma, 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 huma. Buyadeja huma, 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 huma. Wasalema huma, 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 huma. Vwe majoma nepe huma, 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 huma. Vwe saime gono huma, huma, huma. Sheme jore kwa ujuri, pole kwa ujuri, pole kwa ujuri, pole kwa ujuri. Kwaza kuna ngata, sina kasi, wena ngata, sina kasi. Huma mori kwa ujuri, pole kwa ujuri, pole. Watoto wa gosi, watoto wa chandale, watoto wa mazese. Anakubali watoto wa Buju, watoto wa Mikocheni, watoto wa Msasani oho, watoto wa Ikwiriri, Ikwiriri, watoto wa Rufiji, watoto wa Mtwara Liwale, watoto wa Kilwa na Ngurukuru. Anakubali kilo kibiche, atoa japo watoto, watoto wa Linti, watoto wa Morogoro, onogi ya usitile oho. Tonyo kembele ya masira, puka unalo unaoleo. Sile tonyo kembele ya masira, puka unalo unaoleo. Sile tonyo kembele ya masira, puka unalo unaoleo. Kama puwa na iwe puwa, newe safi kama safi na iwe safi. Newe puwa kama puwa na iwe puwa. Newe puwa, newe puwa, newe puwa. Miyo, what, 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 what. what, what, what? Wanna pala me, wanna pala me, wanna pala me, wanna pala me. Sucking young people wanna go on a no be a do. Sucking young people wanna go on a gala me a do. Sucking young people wanna go on a be a do. Sucking young people wanna go on a gala me a put your money. What, 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 what? Put your money sucking young people wanna go on a no be a do. To me patch up all on a gala. Put your money to na kunyo do. To na besha do. To na. Wewe tu ndiye possible. Hatu najaribu. Wewe. Wewe. Wewe kwa ishina sita.
Atenti baba Nasma.
Wewe. Hey man, two and two, microphone mic. What, what, what? For your man, roaches, roaches. What are you? What are you? Don't you show cheese, roaches. What are you? What you talk about me on the shell of cheese, this is and on the shell of cheese, it's all about me and on me and Ben on the show cheese. For your man, roaches, roaches. Whoop, 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 roaches. What are you? Roaches. What are you? Roaches. What are you? Roaches. What's up? Go mama yebu, like you, yebu. Piga yebu, yebu. Like I own a piga yebu, piga like you. Una pa mia. What? 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 Tu m'importes à nasimer la camouchan. Tu m'importes à toquer la camouchan. Tu m'importes à bonadier la camouchan. Tu m'importes à la chambette camouchan. Tu m'importes à bonnet bango camouchan. Tu m'importes à tom si tu camouchan. Tu m'importes à namasse la camouchan. Tu m'importes à chisibotu. Eh, on a pas la mia, eh, moi ma diani ma simeni. Eh, moi ma diani tu as dit ma. Eh, moi ma diani tu as dit ma diani tu as dit ma simeni. Eh, gata ma diani si la on a, eh. Palame, look at Tamayan, Palame, look at Tamayan, Pasimani, Palame, look at Tamayan, Maga Pombachuni, do I see myself, Maga Pombachuni, do I see what would put your money, roaches? Who's a hill? Roaches? Who's a hill? Roaches? Who's a hill? Hey, Mikey Zima, Mikey Zima, I knew Mikey, and you punk it. I knew Mikey, you punk it, see you. Well, well. Okay. What? 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 Rapa na shida, bado na shida. Apa na shida, bado na shida. Ukicheke ni poso azi ukuna solo la mida. We ni poso azi ukuna solo la. Nige kuona weso jijili nike yama. Cheke sina baba, cheke sina mama. Cheke sina baba, cheke sina mama. Dana wish watu wana niyazama. Pata watoto wadogo eti wana nitafanya. Kisa sina shuri wala kazi ya kufanya. Nime yame ni natubua wana mana. Kata sababu mani alizo wacha mama. We nilika omu omu koto kwa shangazi. Shangazi amenichoka ananiweka wazi. Ulimesogea nitamtie makasi. Naina machini nadondosha chozi. Kijana vumilia, wavumilia. Alipanga loma nane chawi atopangua. Roaches, roaches. Utaira, utaira. Roaches, roaches. Utaira, utaira. What a man, what, what, what. Palamia, what, what. What? Kamata boya, what? What? Kamata boya masimeni! Kamata! Vuja! Kamata! Vuja! Kamata! Vuja! What your man? Roaches? Roaches? What are you? What are you? Roaches? Roaches? To take a seat back in bench and I ride to my best cause I'm sick as my nature. Singing into my choice. Singing into my choice. Kasina wagobe ya na kasina nyingi kesi. Police shafika picha wanted kila space. Tukute baki, wote kala blacki. Poti wako pilo na lewa pombe sa chaki. Awa tuwezi, wanaweza kapotea. Ipi pina bali kubobesi kongerea. Kompea nami, bada esana. King wa usasina kwa mama na yulikana. Eh, eh, tunajaribu, tunajaribu, tunajaribu. Eh, mapweba, eh, kweli ya gini. Eh, new mic, microphone mic, microphone mic, microphone mic. Apua!
ChunkySupplier.com